noho turebe mu nkuru z'uburezi rufone Nyagatare amezi atanashize abarimu badakora akazi batsindiye
Iyi nkuru ya kinyamakuru Kigali Today baravuga ko umwarimu utarashatse n'abarimu 23 mu karere ka Nyagatare ngo amaze amezi 5 badakora akazi bemerewe nyuma y'ipiganwa ndabona ikinyamakuru kivuga ko umwarimu utarashatse ko amazina yatangazwa uvuga ko yatsinze ikizamini cyo kwigisha mu mpera z'ukuboza k'umwaka ushize ariko bikaba bigeze muri giturazi atashyirwa mu mwanya kugira ngo atangire akazi gutsinda ibizamini ntibashyirwe mu kazi ngo byamugizeho ingaruka zirimo no guhungabana mu bukungu Aturumva maze kujya gukora inshuro zirenga 10 kubaza kandi ntanga itike itari munsi 600,000 by'amafaranga y'u Rwanda buruko ngiye. Amafaranga yanshizeho kandi byatumye ntajya no kwishakira ibiraka kuko nari ntegereje akazi. Abayobozi b'ibigo by'amashuri nabo ngo abarimu bake bafite bakora bavunika cyane. Uwitwa Yakaremye Dieudonné n'umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cyitwa Kyono Technical School avuga ko ngo abura abarimu bane n'abakozi babiri bashinzwe imyitwarire y'abanyeshuri. Ngo kuva rero umwaka w'amashuri watangira abanyeshuri ntibagira abashinzwe imyifatire kandi biga bacumbikirwa mu kigo atabashinzwe imyifatire twihembera gatwara abasezeriye umwaka ushize dutegereza abazoherezwa n'akarere kugeza ubu ngubu ntabo twaye twabona no kwirwanaho cyangwa se aranjuma ati hari abarimu twongereyeho iyi inshingano hari abandi barimu bayigetseho umuyobozi w'akarere ka Nyagatare ungirije ushinzwe rero myiza ni Musabye Maria Donatire avuga ko ngo gutinda gushyira abarimu mu kazi byatewe n'uko basanze ubuyobozi bucyuye igihe butari wateguriye amabaru yongera ko ari n'ibibazo by'abatarimiraga amanota babonye bisaba kubanza gukemurwa ndetse n'abari mu kazi badafite amabaruwa akabajyanamo ati twasanze ibizamini byarakozwe ariko bivuga ko ngo hari ibitaragenze neza tubanza gucukumbura hari n'abari mu kazi badafite amabaruwa akabajyanamo tubanza gushyira ibintu ku murongo ubu ngubu byaratunganye uyu muyobozi yavuze ko hari nabo basanze bari mu kazi bahemberwa impamyabumenyi zirenze izo bafite ndetse n'abadafite amabaruwa bemera akazi kandi bakora uwitwa Kabana Christophe ushinzwe uburezi mu karere ka Nyagatare avuga ko barimo 10 bafite impamyabumenyi z'icyiciro cya kabiri cya kaminuza A0 na 13 bafite iz'icya mbere AE bazahabwa amabaruwa bajyana mu kazi mu cyumweru gitangira ku itariki ya 16 ni ukuvuga uyu munsi kuko ngo barimo babisuzuma abarimu 68 bigisha amashuri abanza bafite impamyabumenyi rusange z'amashuri yisumbuye A2 nabo ngo bahawe amabaruwa bashyira mu kazi ku itariki 9 Giturasi uyu mwaka turimo.
Akorumva ko
kibazo
nesheka ariko no gutsindwa gukomeye ko kubabishinzwe.
Ariko urabona igihembwe cya kabiri kirarimbanije.
Kigeze
mu mabaruwa bazajya kuyandikira hehe hatuma abana bamara igihembwe bagafata ikindi batagira abarimo kubera ko ngo amabaruwa bashyira mu kazi. Iyo baruwa ubundi bimeze gute?
Hanjye iki gihe kene cyo kintu kinyobera iri abita lettre d'affectation. Iyo se kwandika bisaba iki? Iyo umuntu yatsinze
ikizamini. Gusa uburyo ikibazo gisobanuwe.
Hey.
Muri ministeri wezi ntabwo ariko kimeze. Nyemerera gato yamfate udusegonda duke wenda ngo usomere ubutumwa bwo muri ministeri burezi ikibazo ziko n'ubushize nayo nakubwiye nti abantu Nyagatare bahora bakibaza arabarimu arabayobozi bwo bavuga atera amasomo atigishwa kuko nta barimu ndetse nabo ngo batsinze batari mu kazi wenda bo ntabwo ari icyo gihe narebaga cyane urumva narebaga kubona abo barimu ibyo bigo bidafite abarimu bimeze bite bari abanyeshuri wenda nk'abari mu myaka ikora ibizamini bizagenda bite mu butumwa burebure ngiye kugusomera mbwa Honorable Olivier Rwamukwaya yaravuze ati hari uturere tumwe na tumwe twagize ikibazo cy'abarimu batagiye ku bigo boherejweho nyuma yo gutsinda ibizamini by'akazi cyangwa se ngo bagezeho bagakora igihe gito y'ubundi bagahita bajya gukora ahandi ngo baba barasize bakoze ibizamini by'akazi ariko amanota yaratinze gutangazwa ngo kuguhindura rero akazi bikaba biterwa n'impamvu zitandukanye zirimo gushaka kwegera imiryango yabo atungu ariko igikorwa cyo gusimbuza abo ngabo ngo batagiye boherejwe ngo bahise bajya gukora ahandi kiri hafi kurangira muri utwo turere ati kubera ko ngo hagati aho ngo hari amashuri yagize iki kibazo yabaye akoresha abarimu bagateganya bakorera ku masezerano mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kudatakaza amasomo urumva ukurikije iyi message biragaragara ko wenda nta bigo byaba bifite ikibazo nk'iki ngiki ariko iyi nkuru ubona yanditswe ejo urumva ko bamwe bayobozi b'ibigo by'amashuri bagaragaza ko icyo kibazo kigihari nubwo ministeri yo izi ko wenda hari abagiye batanga amasezerano y'igihe gito
ariko
nk'uyu nguyu muri groupe scolaire Cyondo baravuga ati rwose hari abarimu tudafite ndetse ubona bigira ikibazo ku myigire n'imyigishirize.
Yavuze ngo nabare bangahe
muri iyi nkuru twasomye arimo
uwavuze
ko burabari uwavuze yavuze ko burabari mu bane
ariko nagira ngo abantu bari mu burezi ndatekereza byari kwiye ko hari wenda bamwe babaranigisha ariko sitiye kose babarigishije barebe iyo bari gukora orere cyangwa ingenga bihe y'ukuntu abantu bazajya bigisha byo nyine niyo habuzemo umwarimu umwe bibikibazo gikomeye barumwe barababiri barabatatu barabane izubwa bo bana bariga bariga iki barega gute
urumva ni ikibazo
kuba yobazi borega bibereye aho ngaho na ubushatse wavuga ko nyine nuko nguko ikibazo kizakemuka kizakemuka ariko noneho ture kuri wa mwana w'umunyarwanda niba igihugu kivuga kiti turashaka ko uburezi mu byukuri buba ari inkingi ikomeye y'iterambere ubwo se umwana udafite mwarimu uburezi ari kubona n'ubuye
nyine urumva ko bungana
bivuga ntabwo
urumva ko bungana nyine
ibi rero ni ikibazo gikomeye gusa na ministeri ntizajya ibyumva gutyo ngo birangira bajye bamaruka barebe nubwo uturere twahawe ububasha bwo gukoresha ibizami tugatanga n'akazi ariko ntabwo abantu bagenda ngo bicare aho ngaho ameza abo kwezi kumwabira 3-4-5
ahangaha ni ikintu ubona kiba gifite byinshi kivuze kuko urumva niba umwana amaze igihe mugatiga byanze bikunze ntabwo azasibira giye kurangiza nawe najya mu kazi urumva ibyo azakora nyine azakora ibyo yize nese burambira ngo ibi wenda ibijyanye n'igihembwe cya mbere urumva ko byizwe ari ukwiyaranja nk'uko uyu mudirekiteri yavuga naranjuma nyine ubwo ubumenyi abanyeshuri baba bafite nawe urumva ko uwo bungana n'ubwo aranjuma nyine
ubwo niyo mu minsi iri imbere bazavuga ingirembe ry'uburezi
ariko tukivuga wenda abana batsinzwe abana ntibumva ariko wenda tukivuga ku burezi n'ubundi inkuru yari iburasira